DutchMsafi.com.
I go by the name of Genius.
Now we will find the
You know the sound.
You talk asubuhi, baby. Nimekukumbuka sana. Inatamani kukuona. Hata video call. Ndo kwanza asubuhi, baby. Leo nimeamka mapema. Sitaki chochote kukiona. Cha kwanza wewe. Kichwani upendo wako umezidi kila upimiki mizani yeah. Tena umenifaulu ningekuwa mtihani oh, maisha yangu bila wewe kama niko hatiani oh, unajua mapenzi ni uhayawani mbora kwenye mapenzi ni punguani ayiwe ukiwa timamu sana
Sing me.